Ebi kuluma bambi biwono. Ebi kuluma bambi biwono. Oh yeah 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 yeah. Munyoni wange onasobola. Yeah 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 yeah. Waliwo musajja kola kwenjogera ko. Waliwo musajja wamanyi kwenyimba ko. Eyakola ng'edda akyakola. Eyawonya ng'edda akyawonya. Erinnya lye ye Yesu. Erinnya lye ye Yakuwa. When I look on around and around and around and around, I'm mukenda. Nobody but like Jesus. Muntandi ka chali chigambo, chigambo chali ne katonda, chigambo chali katonda. I love e wange manya, ya love ne wa. Akole wange manya, ne wa jakola. Manya manya mulunji, tachuganga. Manya manya musufo tachukanga. Lord, 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 Lord.
Yeah.
If you're gonna. Yeah. Lord, 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 Lord. Yeah. If you're gonna. If you're gonna.